it again.
Production.
I remember my mommy, she told me something like this. Oh, wakakunye bakumako, never give up.
Give up.
Nguso hata mesana, nguso kore tishijiza. Iwa usiku ima mchana, kumuhatana.
Never surrender.
She said nobody, nobody knows. Hecho niki hakuikie. Nobody knows. Hecho niki hatufitie. Uoburi uzima. Uhumekuwa lazima. Hecho kachuka uburawe. Ukisanga mumva. Cause nobody knows. Oh, oh, oh. Cause nobody knows. Oh. Nobody knows. Hecho niki hakuikie. Nobody knows. Hecho niki hatufitie. Uoburi uzima. Uhumekuwa wazima. Hecho kachuka uburawe. Ukisanga mumva. Cause nobody knows. Oh. Kuwa bazima Echo kachuka uburawe Ukisanga mumva. Cause nobody knows.